yande sappo e jeɗɗe min tawi capan tati studio kalangu habaruji e fulfulde. Kono jam woni e moɗon ni ele kibaruji ɗi hannde en kala haala hoorejo leydi Niger général Abdourahmane Tchiani keñande o haaldi e hokkoɓe kibaruji radio et télévision mawɗo mo leydi Niger en paman ko ɗum wiɗon enɗam. Non ni fawar jondu kondan ni ono fedde leyde jadiyankoje gonɗe banggue hirnangue Afrique kawrede CDAO kandu kondan Kenya Abuja Nigeria ɓe gaɗi batu jooɗa kalen ɓe kaali fi leydi Niger ɓe mbi jukkugoji e paale ko watta do inde leydi ndi no woni e hoore muɗum. Yewtere men pinno hande studio kala ngo haltana haala suudu séria mawdudu CDAO ɗum ndu kondan golleji muɗum ene han tawe neɗɗo yaari wullano muɗum dow muɗum kantinde kibaruji ɗi Simane Amadou ko janggonto wondi. Kori jagnalli e moɗon ni ele kibaru yerno kalnoɗen ni hoorejo leydi Niger hoorejo CNSP fedde lamin leydi enen ɗum wonno général de brigade Abdourahmane Tchiani keñande enɗan ni sappo lewru décembre hokki lawol hokkoɓe kibaruji francire hawsankore e germare gam batte ɓe landoma dow fiiji leydi ndi enɗa. Ɗum waddini kanko hoorejo leydi o haali haalaji kewɗi fa nder majji o wi kanko Abdourahmane Tchiani ana lewru janvier darto duɓina e noga e nayyi ɓiɓɓe leydi Niger jiyanke hono karanji mu en kecco no wurtowo fa e dow dande maayo tekuni enɗa ɗum ndu kondan kam wonno hono yarirgo karanji mbiyetegol hono kulele ɗum ndu fawar jondu konda o wi kulle goɗɗe ɗu kodano sawi nder majjum ɗum ndu gam batte Allah e fawar jo yaadu yaadu leydi ndi enɗa yesso. O haali widdu kodani hono karanji kecco enɗa no waɗan hono borgoji ujunaji capanɗe jeenayyi ko wurtoto ñalade Allah fo. Abdourahmane Tchiani fawar joni o holli wiide kedu hono gouvernement ɗon no waɗa keddi bawɗum koto ko tawi ɓiɓɓe leydi Niger keeɓi ñamdu keƴindu ba ko tawadu hono paale kañum e jukkugo CDAO noon e hoore muɗum. Batu hooreɓe leyɗe jaadiyankoje gonɗe banggue hirnangue Afrique ɗum wonno CDAO kandu konɗa waɗi hono fa hande ni jooɗo kaale muɗum Kenya Abuja Nigeria ɓe kaali kullantareje kewɗe ɓe koƴƴi laabi kewɗi dow leydi Niger ɗum ndu kondani hono Allah e illu leydi Niger ndi endani hoore mum laati soogueji noga e jeegol lewru jeeduɗinan e noga e tati. Ɗum waddi ko fa hande ni ano mbiyete Tarnane Fouda Ahmed hawrini en kibaru ko ɓe gatto en ɗan Ali Abdoul Moumine Ñalli firti e fulfulde.
Hawrine ardiɓe leyɗe CDAO wi'i sottinta jukkol gol fedde CDAO jukki leydi Niger dalila jippinol maral démocratie gaɗagol laso e jeegom lewru juillet hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e tati. Amma no woodi ko Niger ƴama ɗow tanu nden ko heɓa ko yirna nder majji no limte joofole ittude junngo e Bazoum Mohamed kan he koreji mum ardiɗo leydi Ghana ƴami to ɗum yolbinan soogeru fuu jippini maral démocratie nder hawrine Abuja de ɗu ɗum waɗi filla waddande tawraɓe saɗornan balla fudu misali himɓe leydi Niger tawaɓe nder nokkuje ɗe rafi keƴeron hakkillo tawa. Oumar Touray kawjiɗo golle fedde CDAO de enɗan wi'i kan en kokki lawol safareji pharmaciji e ballaji gom nanne leydi Niger gam wallirde himɓe ɓe. Amma CNSP haɗi pelle balliroje ɗen endam bawa nawtorade lawol kokkagol gol endan hano no pelle balliroje ɗen endan kaliri. Fedde CDAO suɓake ardiɗo leydi Togo Benin e Sierra Leone ponnoɓe caka CDAO e ardiɓe leydi Niger ɓen.
Non ni fawari jondu koɗon ni hono fedde jingonore suudu baba ɗo leydi Niger dow fi ko darto yaadu yesso kamɓe ɗum ɓe gaɗi batu maɓɓe ɗum ndugam batte Allah hande subaka nde ɓe keɓa koɓe kaali e dow fi ko darto imowa e ley leydi men Niger ɗo ɓe jahanaɓe jooɗoɓe dammugal hono fawari joni hoggo imowa tawago ɗo enɗa gam batte ɓe mbi honno ha tawe ɗum ƴeewa laabi yolbinande leydi Niger jawdi mum ko tawto enɗan ndi gam gollire fa woɗa. Nani ko Alhaji Abdoulo Koko hoorejo fawari joni ndeɗo fedde haali ko bandimi Harouna Djibo Ismaël waddini min ɗo.
Woni Allah waɗi jama'are leydi fuu no jokki CNSP ndenne jama'are de enɗan fuu ummoto daro wi'ude laabu sennino zancien kasa ko watta jukkol gol CDAO jukki leydi Niger di enɗan wartire ɓolum. Jama'are leydi di enɗan hiita hakke mum ceede leydi meɗen noon resa nder desirɗe CDAO ɗe enɗan ceede itte janngal e patanti himɓe leydi meɗen noon resowa umowa ndenne ceede leydi Niger noon ɗe BCAO jogi haɗi himɓe leydi Niger nawtoroɗe miɗen ƴama dow ko yaawi ceede ɗe enɗan kokkite leydi Niger miɗen giɗi ɗum himɓe fuu jokko durogo enɗan tettinde leydi meɗen ndi enɗan e juuɗe wonɓe no tefa helude yaadu yesso mayri jaalorgal du heɓo dow woyɓe meɗen
jusqu'à la victoire totale.
nonni fani en ɓurandugo fi ko darto hono yitugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe kandu kono ilo altinere nde hande mbiyaten jokka subaka o sappo e goho lewru décembre ndu wonno ko fawata joni kokkitol himɓe hono mbarjariji ko heɓa ɗum woni hokkoɓe kibaruji gabɓe hono kullantare ko darto filla hono tugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe RJD H ka wonno fedde hokkoɓe kibaruji darniɓe dow fi hakke ɓiɓɓe adamaɓe ka wonko waɗi ɗum heytande fo eɓe gadɗum joni duuɓi tati ni ko saabi koɓe gadɗum ɗum wonno ko fa hande Mamoudou Mallan Issoufou goto e mabɓe haalanɗo en ɗam bandimi Hasumi Gourouza Karim.
Minen belti ɗo keptol keɓagol ngol gam hikkani dimma warɓe resude ɗereji mumen natude tewtewru amin du en dam ɓeydake, amma nder mabɓe no wodi ɓe tokkiray laabi joɗɗinaɗi hawjade fi tewtewru du en dan gam natuɓe tewtewru dun woɓɓe janggay ko winda wi'a nder laabi ɗin en dan. Ɗum du waddi ko watta 33 mabɓe gom ɗereji mumen itta nder gaɗol tewtewru du en dan. Amma miɗen gatta tammude ko yaade yeeso kokkoɓe habaruji tefamɓe natude tewtewru amin du en dan jangan no woɗiri ko winda wi'a fuu nder laabi kawjiɗi gaɗol tewtewru du en dan. Ko watta ɓe naata tewtewru du en dan ɓe keɓa du barjariji gattaɗi.
Jonka en jahanto en nan tawa illeyla du hono fili ko darto hono fawata jondi konnan ni hono hawrude itte janggal hun noon ko laatin ɗon no waɗa bako ta himɓe tawda e caɗale sanne ɗum du konnan ni hono kulle kewɗe wonno waɗi en nder majjum laati du barka sanne yeru ko momuni Souley kam wonno kawro hono itte ɗe janggal ɗen ɗa ele commune urbaine mo illeyla o haalani bandimi Moutari Mouhamadou jahatto en no jahangal.
Harko darta rafi joɓol itte eko filla muɗum waɗe no kuje goɗo menen meɗen mbawi wi'ude to amen ɗum wala gam do itte e patanti hemre joɓeteɗe nder commune amen 55 eko dekki fuu no joɓe itte koriɗe ɗetodu himɓe no joɓa ɗum min tawraka fuu saɗorna e mabɓe. Meɗen gaɗa yilaru firtude ko e himɓe dow majjum nder yilaru amen min durwata himɓe joɓa itte e patanti mabɓe joɓol janggal nder wakkati kanni min tawra saɗorna e muɗum. Dan de gattaimi yaade e himɓe kaw woni ɓe durwa jawdi gollirten nder commune amen heɓo gam ɗum wadda yaadu yeeso makko.
Jonka en jahatina département mo Boboy région mo Dosso nokku to wala laati fa hande seni ndungu helti himɓe hewɓe semmenteɓe dilla yaade gure mawɗe kañi e fande leyɗe goɗɗe woɓɓe mabɓe se dilli yoppam ɓiɓɓe dekkiraɓe ɗum laati caɗale woɓɓe se yeydu ɓoya yeyitaki himɓe ɓen enda ɗum wonno ko fawata jondi konna bandimi Oumou Oumar ko yarto enen jahangal o yewtidi e nayejo goto jiyatto ene harkana su fillene kema hono ni enda
kaɓe ummatore woɓɓe mabɓe so dilli hakkilloji mabɓe ƴuwa e wuuro jomum dilla acca ɓiɓɓe muɗum duuɓi joyi andanaɓe degoji gom seni laamiɗo wuuro ngon nodda goro debbo on gam hokka debbo on talkuru carigal gorko on du wi'a kañ yo fata. Ɗum ni woni tampirko nder leydi amin ndi rewɓe gon no tampine sanne gam jomum waɗa duuɓi ɗiɗi yaade dow lildata warata ƴamata ɗum waɗata ko debbo tile riman sa rimi tile sera ko ɓura yidde woni jomum jogo dekum e ɓiɓɓe mum to amin ɗo duuɓi ɗiɗi tan accata jomum seere gam sa debbo rimi gorko fuu wala muraɗo
muɗum. Jonka en jaam fawar jondi kono région mo Tillaberi département mo Kolo Namaro ton bandimi Oumar Hamma Kandu yeeyi nokku to yeeyi luumo Namaro o fotti to enen ndu fawar jo en jo e lanaji ɓendu konno filene kemo caɗale ko no jiya.
Min mi jolna himɓe noon ummade fongo goo yehude fongo kutukale kurtere miɗo gollira laana ka moteur miɗo gollira du laana ka wala moteur ñande luumo miɗo nawtoro ka moteur kan enden laso laso du mi jolnirta himɓe essence kanni woni saɗorna amin gam neɗɗo sayto ɗofi wattirde essence moteur mum yaha ñame nagote waɗane ɗerol denko heɓo essence wara
gollaaa inji jollirammi minin koƴa ɗo himɓe karma minin jaara ɗum balati minin koƴa karma minin jaara Namaro ɗo ni won to heddanimi tomin jolnirto himɓe wakkati mo kalte on nde min koƴi jomum karma min gaddin ɗo endan guuɗi 50 yoɓoto caɗale komin godi woni hara essence on nino joni se e guyka e guyka konɗo heɓa essence on tawa mo anda guyka so naati e guyka wona an torrotono eɓe andi neɗɗo eɓe andi innamu e bamu eɓe andi to ƴiwi gomnanti minin gaɗi mum wullandu ƴeewamin yurmomin elomin gomi ɗin burra
hande
noonni ara filla ko darto ndendori ɗum woni durwo ko takubayi ko watte 44 no woni e hoore mum e sigilaji muɗum waɗandu kono nogay ɗiɗi yaade 33 e goho lewru décembre gonɗudi to ende Agadez sigilaji ɗi fuɗɗo no gasa gam batte Allah e jaɓɓitade hoɓɓeɓe yeruno fawar jondu kono ni mbiteɗo Islamane Algamis latir kamo secrétaire général mairie mo Agadez o haalnere bandimi Moussa Mamma.
les préparatifs vont bon train
siri on fu no don no yaada fodde no hidira laabi joddinaama ko watta du dum heba jangirde godude hite courant e diam to dum werna warobe duro hikka go endan do enda agades ko watta werbe ben jodo kebay fu sa dornango ministri be warambe bendu ka endu kebanaama to beera ardibe pelle durwobe region yiji din endan ardibe fenilut fedde hawjina durogon kokkobe habaruji e juwambe leede yasin ka endu kebanaama to beera no wodi village joddinaadi gan himbe mawbe ardibe kominiji departement lamibe warambe duro godu lamido ayir kan hawjoto fi mabbe gardo fu delne hebanto werna illadu laso lewru decembre du himbe puddata warde
les délégations régionales
nana rafila ko darto latol baldu kon nani nyalande nay berdo fila ko darto super league dum endan woni e hore mudum dum wadi ko AS Fana kan yeyi hawoy fande renaissance mo nyame nay e bolum non fa war jondu kon nani AS police kanye e liberté fc kan dum bawndi re ngatani re bolum bolum woni fa war jondu kon nani espoir fc mo zender kan dum kon AS Douane mo nyame be bawndi re kan dum kon nani fa war joni go e go hakkunde fa war jondu kon nani zumunta fc kanye e olympique fc non ni fa hande se endari le balgol taguro provincial club modoso kandu kondan kay irana fc taguro won ko heboy gotel no irana hebi bolum jangorzo fc kandu fanen hawbe be kan wonno en gendarmerie national is gendarmerie national didi e gotel e gst mo tawa kandu kondan ni fa handen ono garde national kawon ko hawoy dum gotel e bolum non non du kono asni jeleka kandu kono ni hawrena e akokana kam du won ko hawi gotel e bolum non ni fa hande de se jewama ni tiagal du fu dum wadi AS Fan kam won ko heddo e pelle lato balde fu ko super league du no wodi tobbe sappo didi asni jeleka tokki no wodi tobbe sappo non non du kono iran an tawra tobbe jetti mbi hande ni yewtere men pinno jartina hono suudu sariandu CDAO dum won golleji mun dum won sembe mun noy watta ko neddo ya wada wullana mun ton ndu suudu jojjina kanani datol jeego e datol sappo e joj jangol e hono kullantare CDAO illital unere e temen jene chapande jene e tati dum waddi ko tanon fude Ahmed o yewtiri do challo mbi teddo Abdul Razzak Maazu kitoto no andudo sane
bawde dume suudu kite fedde CDAO tawra
classiquement
suudu kite du singama gan sardude caka leede e leede jiyaade e fedde CDAO de enda na caka leede de enda e komiti kawjiido golle fedde de enda nane caka gollobe komiti on enda he hore mum kan e komiti on deni lural na sadornan gon hebake caka mabbe den gado mum suudu kite dum enda no jame labinde labi gon misale hawrine ardibe leede CDAO de enda hawrine duni fa handen ministry be gomnati leede de endan no bawi yamude fedde de endan sawara yewtinaade goddum gam majji fadde du dum joddina suudugom gan tajude kite suudu kite CDAO du endan no wawi yewtini boytali gadaade har ko darta fi yaabude hakke bibbe adam
moy wawi yaarde woytan mudu yes suudu kite du
tout personne
neddo na fedde fu no wawi waddude woytanum yeso suudu kite du endan bani fi mo dom woytanu du endan hida waddede no tawa yeso suudu kite gom ko oli yarude woytanu dun endan wade no hani tawe inde jom eto jeya no winda do derolgul
moy e won jodo tobe tacca kite de
horde horde wadirti leede sappo e joyi CDAO de endan leedi fu no hokke jodorgal gotal dubi nay warde dubi nay leedi fu du kitotobe tato waddata tato be du jeha biro leedi tawrani ardengal fedde de endan gam be gadane yamde ardibe ciudi kite mawdi leede sappo e joyi de endan gadan tabe yamde den goto ade der tato suudu kite dun kito tobe jowodi himbe beedu no hida latu golli ko burta dubi laso der fi golle ciudi kite hawrine sawara ardibe leede CDAO e gomnatiji mu en kan en kokkata jo cubabe be endan lawol fuddode golle mu en do dubi nay
kite de suudu du taji no wa yarede nokku gonna
kite fu suudu du endan taji bawa wartirede bolum gan dum wala to dum tokkira yamude kelol kite de endan gan wala du fu suudu urnu suudu CDAO du endan bawde der golle fedde de endan amma de ni ko heedi gon hebake hollude jaccere gon to sai kite den endan ko ite ko heedi dum yewtini
examine les faits nouveaux
ayar lady ni eyyi ɗo noon ko kibaruji men fulfultili hannde seyni enen joni kam le hewtino en jangotonto kibaruji fulfulde studio kala ngo Ousmane Sinana Siri Fa Gambatte hokka on kibaruji ɗe ngal hawsankowane mbalen to jam waɗi